Yo, mama, yo, yo, mama, yo, fa bosigo e ka nna motshegare le ka bona dikgakgamatso le ka bona mathata ka la nna ke mona dilo tsa motse o nka di bua go sekwa nka di bua kwa lekgoteng ja rakwadiwa bampitsa rakwadiwa rakwadiwa kubakubatata rakwadiwa bamwe bale kubakubatata rakwadiwa litsule jana ditsala tsame litsule jana ditsala tsame kubakubatata rakwadiwa kubaku batata rakwadiwa ona lelelwa pa go monate o ja dijo o khogile o ja dijo o sa shebe shebe o ja mo opo o tetse wala boroko ko hey bana ba kolo isi babedi
babamba
ari ba ro ba
kukuli lela
babedi
babamba
ba ro ba
kukuli lela
ari ba shafa
meletsana
mino wa ba sha
meletsana
ari ba shafa
meletsana
sebetse masaitsiwe a botse o ke ba bone kwa se di ven sa kone jena fashafa fashafa are ba vedikana
ba
ro bala
kokodi
le ba vedikana ba ro bala
kokodi
le ba shafa
meletsana
mino wa secha ela wa shapa
meletsana
mino wa secha
meletsana
ami ogole mwanati ba shapa yowe mama yowe tarente yowe jarelel yowe ba shapa yowe ba vina yowe shapa yo wehe bai vina yo wehe karelela lena chavata
lena
chavina lena chavata lena uibina lena chejate lena kivina Shabbat
Lesa
Lesa Lesa Lesa Lesa Lesa Lesa Lesa